Outer space, we are do it.
I'm feeling
flex, get it, yeah, them a show it.
John Stash on the bed.
Roda no messy, messy. Roda show some messy. Roda, Roda, ni dance bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Chonkezi unyanga nisafika. Roda, Roda, ni dance bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Chonkezi unyanga nisafika. Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Brother, you are killing it, killing it. Yo dance ya kumbu yo ni mfuti. Ya mene wacha ya nakata fida. Una delisi shepu yonze ya printer. Ya katapa mubiringa ni goalkeeper. Ya shoka muzi na mudanzo ukiba. Flexibility mama ni cheno tachenu. Kazungulusa poko sina bend over again. Sit down pane beat and chain. Then you wine pane rhythm again. Go down with it. Kila body that you got. Beleja majatie mami masuka. Ndawa yo bam bam ya wazimi ya waneba. Niku pam pam ina mpaka kufika kuboba. Roda, Roda, ni dansi bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda, ni dansi bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Ulikezi kuma unyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Iyo dansi ya kumbuyo ni mfuti.
Roda kumbuyo waronga. Dansi ya kawena munga kuliza maronda. Tununa reverse yako overload. Uka kontama na kunyanga jisa wose wa makumbwa. Wose wa kangi wa kulanga na kwina. Iwe uka vina roda zesko ima donza. Na pachi panda wa kutantamila. Iwe uka nyanga jisa wa kungazimila. Kadansi kako vika brand new style. Wose mafuna kuziwa brand new wine. Niwe musika na opambana. You got a Coca-Cola poko shepo Roda we.
Roda, Roda, ni dansi bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda, ni dansi bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Ulikezi kuma unyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Iyo dansi ya kumbu yo ni futi.
Ea, ea, ea. Wapiri wuka ea, ea, ea. Ukati ea, ea, ea. Wapiri wuna ea, ea, ea.
Siye na yo bubble, bubble, bubble. Toes, ili ya wakonta matach yo toes. Siye na yo bubble, bubble, toes. Ili ya wakonta matach yo toes.
Roda, Roda, ni dansi bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Chonkezi unyanga nisafika.
Roda, Roda, ni dansi bwanji wa chusa. Ukunta mano yamba kuchuka. Ulikezi kuma unyanga nisafika.
Roda, you are killing it, killing it. Kontama, kontama na futi. Roda, you are killing it, killing it. Iyo dansi ya kumbu yo ni mfuti.
I'm feeling it. Back out.
G-Show Records production.
Yon.
Stash in the bed.
Original Sound Dancer Emperor. Feed him ladies. One of